attention, attention, attention. Pay attention, 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 attention. Washa
naangusha milima, milima ni dira.
Kila nikipita na kukuta na kukatalia.
Kidonge si wazazi, eti kareta bus. Mwenye ujuzi kajirusha katutukania. Mwenye kutoka kajileta analeta shaka. Siwezi kuwa naye ndio maana anakata. Mwenye kujenga na jijenga ndio maana ni noma. Sina shida naye, mwenye kuruka naye. Huruka ni yangu ndio maana nafuta. Mwenye kuzika kajizika ndio maana kashika. Moto mkaa kila mtaa ndio maana kafyaka. Mwenye ujuzi na ujuzi ndio maana narusha. Pepo ni pepo ndio maana linaleta kiangazi. Tukitaka na kutaka ndio maana nawasha. Sina shida nao ndio maana sitaki wao. Kila nikigusa wanasema sitaki yao.
Eti Mumbai, eti Uwai.
Kitambo natamba natamba ndio maana nawasha. Napoteza najirusha ndio maana nawasha. Na kugusa na kugusa ndio maana nakata moto mkaa. Kitengo hisia za kwangu ndio maana zinakwenda mbali, mbali, mbali.
Pay attention, 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 attention. Pay attention, 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 attention.
Washa napoteza najirusha napotea nao. Hakuna kuku ni kurusha ndio maana nataka.
Kitengo nai nai, eti hai hai.
Kitambo narusha na ngaza ndio maana nakata kata. Mziki mziki zungusha kushinda wao. Popote ni kazi ndio maana nakutanika. Mike 1, Mike 2.
Naruka juu
kwenye kujikoki na jienzi na sina tena mpinzani.
Baba na baba na washa na shuka nao. Baba na baba na washa na nyoa nao. Baba na baba na shuka na angusha nao. Papa, papa.
Usipogusa utajitesa ndio maana ni tabu. Mimi nagusa na kuteka na kupotezea. Kwako ni raza ndio maana unakula good time, good time.
Eti bye bye mtoto wa mama kausha tu. Kule tu tufanye kushika tu. Wezi amini kushika ni kuthamini. Amini ni yako, wakwako ni nako.
Tuliza kote ndio maana natoka mbali.
Wenye habari ndio maana nawasha wenye habari.
Kitengo ni ibada ndio maana nazuga nao. Heti wao ndio maana nataka wao. Tulipo ni kazi ndio maana tunaruka nao.
Mina pembea pembea. Kila nikitoka mina sogea.
Sipotezi napoteza ndio maana nalala.
Pay attention, 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 attention. Pay attention, 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 attention.
Washa,
washa,
washa.
Mchaka, mchaka.
From the back room.